Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya gatandatu. Abagorozi b'itorero rya mbere, Huse na Yoram. Ubutumwa bwiza bwari bumaze gushinga imizi i Boheme kuva mu itangira ry'ikinyejana cya cyenda. Bibiliya yari isobanuwe, kandi ibiterane rusange by'amasengesho byakorwaga mu rurimi rwumvwa noneho n'abantu bose. Ariko uko papa yarushagaho guhabwa ikuzo n'ubushobozi, niko ijambo ry'Imana ryibagiranaga. Gregory wa karindwi wari waratangiye igikorwa cyo gucisha bugufu ubwibone bw'abami, yari anagendereye kwikundisha abaturage. Nicyo cyatumye hasohoka urwandiko rwa papa rubuzanya kugira amasengesho mu rurimi rw'Abiboheme. Papa yashakaga kwemeza abantu ko Imana ishimishwa n'uko amasengesho yakorwa mu ndimi zitazwi, kandi ko ibibi byose n'ubuyobe bikomoka ku kudakurikiza iryo tegeko. Nguko uko ubupapa bwategetse ngo umucyo w'ijambo ry'Imana uzime, abantu bakarindagirira mu mwijima. Ariko Imana yari yarateganyije ubundi buryo buzatuma itorero ryayo ridahungabana. Abavodwa n'aborubijwa, mu gihe bahungaga akarengane mu Bufaransa na Italiya, bahungiye i Boheme. Nubwo batatinyukaga kwigisha ku mugaragaro, bakoranaga umwete rwihishwa. Nguko uko kwizera k'ukuri kwagumye mu bantu mu gihe cy'imyaka ibinyejana byinshi. Mbere y'igihe cyahuse, i Boheme hadutse abantu bahagurukiye kwamagana ku mugaragaro amakosa y'itorero n'ibicumuro by'abantu b'icyo gihe. Ibyo bakoraga byakuruye abari hafi na kure. Inzego z'ubuyobozi bw'ubupapa zibatera ubwoba, bahera ko barenganya bidatinze abiyemeje guharanira ukuri. Kugira ngo bagire ibiterane by'amasengesho, byabaga ngombwa ko bajya guteranira mu mashyamba cyangwa mu buvumo, kuko bahigwaga n'abasirikare bababona bakabicisha inkota, imirambo ikajugunywa mu ruzi. Bageze ubwo itegeko rishyirwaho rivuga ko umuntu wese utemera gukurikiza imihango y'itorero ry'i Roma afatwa agatwikwa. Ariko abo bakristo mu kwemera kubura ubuzima bwabo, ahazaza h'icyo cyemezo bahabonaga insinzi. Umwe mu bigishaga ko agakiza kaboneka gusa binyuze mu kwizera umukiza w'abambwe, mu gihe yasambaga yavuze aya magambo ati: "Umujinya abanzi b'ubutumwa bw'ukuri badufitiye ubu ntuzahoraho. Hazaduka umuntu uvuye muri rubanda rugufi udafite icyubahiro n'ubutegetsi, kandi ntibazashobora kumuhangara." Ubwo kandi koko hari umwe mu wari mu ishuri wari witeguye guhangana na Roma, kandi batajyaga gushobora gucecekesha mu myaka ibinyejana byinshi ikurikira. Uko Yohana Huse yavutse ntibizwi neza. Se yatabarutse mu gihe yari akiri muto cyane, amusiga ari imfubyi. Nyina yari umubyeyi w'imico myiza, wakundaga cyane uburere bwiza kandi agatinya Imana, akabibonamo ubukungu bukomeye, kandi yifuzaga kubiraga umwana we. Huse yigaga mu mashuri yo mu cyaro, aza kuzashobora kwinjira muri kaminuza y'i Prague, bamwakira nta mafaranga y'ishuri atanze. Nyina wari umupfakazi kandi ukennye cyane, amuherekeza muri urwo rugendo rujya ku ishuri adafite icyo ari buhe umuyobozi waryo. Guherekeza umwana wari umuco w'icyo gihe. Ageze hafi y'umudugudu w'ishuri, apfukama iruhande rw'umwana we w'imfubyi, maze amusabira imigisha ivuye ku Mana mu ijuru. Asaba kubwo kwizera gusa, ibitekerezo bye ntibyashoboraga kugeza ku buryo iryo sengesho ryajyaga kumvirwa. Muri kaminuza, bidatinze Husi yagaragaje ubuhanga n'umwete mu byo akora. Ubwitonzi, igikundiro n'ubupfura byamurangaga bimuhesha icyubahiro muri kaminuza yose. Yari umuyoboke udatezuka w'itorero ry'Abanyaroma, agahora aharanira kugera ku mbuto z'umwuka ryigisha. Mu gihe cya yubire, yicujije ibyaha bye, atanga ituro ry'ibiceri yari asigaranye byonyine, ahera ko ajya mu itsinda ry'abihaye Imana kugira ngo abe mu bagiriwe imbabazi zasezeranwe. Arangije amashuri ye ya koleji, ahera ko yerezwa kuba umupadiri. Ntiyatinda kugaragaza ubushobozi buhanitse mu byo akora, bituma agirwa icyegera cy'ibwami. Nyuma y'imyaka runaka, bidatinze nibwo yatorewe umurimo w'ubugabura muri kiliziya y'i Betelehemu. Uwahanze iyo kiliziya yashyigikiye byimazeyo inyigisho z'ibyanditswe mu rurimi rwumvwa na rubanda rwose. Nubwo abayobozi b'i Roma babirwanyaga, ntabwo i Boheme byari byarashize burundu. Ariko abaturage ntibari bakamenya ibya Bibiliya, bari bibereye mu buhenebere bw'ibitekerezo. Imico mibi yagaragaraga mu nzego zose z'abaturage. Huse ntiyaca ku ruhande, yamagana byimazeyo iyo myitwarire mibi bikabije. Buri gihe yishingikirizaga ku ijambo ry'Imana kugira ngo ashimangire amahame y'ukuri yifuza ko acengera mu bayumva, ubwo kandi yimenyerezaga iby'imirimo yari imutegereje atabizi. Umuturage w'i Prague witwaga Yoram, waje kuba bidatinze inshuti ikomeye ya Huse, yari yaravanye mu Bwongereza inyandiko za Wycliffe. Umugore w'umwami wo mu Bwongereza wari igikomangoma cy'i Boheme yari yarahinduwe n'inyigisho za Wycliffe, maze atuma ibikorwa by'uwo mugorozi bikwira hose mu gihugu avukamo. Yohana Huse amaze kumenya imico myiza y'uwabyanditse, asoma izo nyandiko abyitayeho, bimutera kwemera nta shiti ko iby'ubugorozi yaharaniraga bifite ishingiro. Ataramenya ibimubayeho, ku bw'ibyo yari amaze kwinjira mu nzira izamugeza kure y'i Roma. Muri ibyo bihe nibwo abagabo babiri b'abanyamahanga, abahanga kandi abigishwa b'ubutumwa bwiza, bageze mu Bwongereza i Prague bavuye kwigisha muri ibyo bihugu bya kure ubumenyi bagezeho. Batangira gushotora ku mugaragaro ibyubahiro bya papa, ubutegetsi burabamagana bidatinze, ariko babonye badashobora gutezuka ku ntego yabo bashakisha ubundi buryo. Maze kuko bari abanyabukorikori kandi bakaba n'ababwiriza, bagerageza gukoresha impano yabo. Bakora umucoro ku rukuta rw'inzu bari bacumbitsemo werekana ishusho ya Kristo ubwo yinjiraga muri Yerusalemu ari uw'ineza ahetswe n'indogobe. Ku rukuta bibangikanye bacora papa ashagawe yambaye umwambaro w'igiciro cyinshi, umutwe utamirijwe ikamba, kandi agenda ku ifarashi batanditseho ibintu by'ubukire bukomeye, abanjirijwe n'abacuranzi b'imyirongi kandi aherekejwe n'ibyegera bye, abakaridinari n'abapadiri bambaye imyambaro y'igiciro cyinshi. Icyo kibwiriza cyashituye abantu bo mu nzego zose baje kureba. Abantu benshi barahururaga bavuye imihanda yose kwitegereza iyo shusho. Ntawabazaga undi ubusobanuro kuko buri wese byamusobanukiraga. Abantu benshi batangazwaga n'itandukaniro hagati y'ukwicisha bugufi n'ineza bya Kristo n'ukwishyira hejuru n'ubwibone bya papa umugaragu we. Abaturage b'i Prague bagwa mu kantu. Hashize igihe gito, abo banyamahanga babona ko byababera byiza kwimuka aho kugira ngo batahagirire ibyago. Nyamara inyigisho bahasize ntiyibagiranye. Ayo mashusho yakoze ku mutima wa Huse atuma agira ubutwari bwo kurushaho kwiga neza Bibiliya n'inyandiko za Wycliffe. Nubwo atari yiteguye kwemera inyandiko zose za Wycliffe zerekeranye n'ubugorozi, yarushijeho kubona neza iby'ubupapa, maze nyuma aza kuzahagurukana imbaraga arwanya ubwibone, kurarikira n'ububi bwose birangwa mu nzego z'ubutegetsi bwa papa. Ubutumwa bw'ukuri buva i Boheme bugera mu Budage, kuko imyivumbagatanyo muri Prague yatumye abanyeshuri b'Abadage amagana bahunga. Benshi muri bo bari baramaze kugezwaho na Huse ubumenyi bw'ibanze bwa Bibiliya, ku ruhande rwabo bamamaza uwo mucyo mu gihugu cyabo. Bidatinze inkuru y'ibyo Huse akorera i Prague yageze i Roma, atumizwa kwitaba papa. Kwitaba ubwo butumire kwari ukwishyira urupfu byanze bikunze. Umwami n'umwamikazi b'i Boheme, kaminuza n'abategetsi ba leta bashyira hamwe basaba papa ko yareka Huse akaguma i Prague, maze ahubwo akohereza intumwa mu mwanya we. Aho kwemera icyo cyifuzo, papa ahera ko acira urubanza Huse, aramuca kandi asaba umudugudu wa Prague kumumenesha. Muri icyo gihe gucirwaho iteka nk'iryo ko ari we wese byagombaga kumenyeshwa hose. Imihango yabiherekezaga yabaga igendereye gutera ubwoba. Abantu barebaga papa nk'uhagarariye Imana wenyine ku isi, akaba afite imfunguzo z'ijuru n'ikuzimu, kandi afite ubushobozi bwo guca imanza ku isi no mu ijuru. Wagira uti noneho inzugi zo mu ijuru zari zikinzwe ku baturage bose b'igihugu papa yaciriyeho iteka kugeza igihe azabishakira, bumvishwa ko abapfuye badashobora kwakirwa mu ijuru. Kubwo kwerekana ikimenyetso cy'uwo muvumo ukabije, imirimo yose y'idini irahagarikwa. Insengero zirakingwa, imuri ku ruhimbi zirazimywa. Ubukwe bugatahira ku irimbi, abapfuye aho kubahamba mu irimbi bakajugunywa mu mirima, nta mihango yo kubaherekeza ibayeho. Nguko uko ubupapa i Roma bwashatse gukandamiza abantu bukoresheje ibihano bitesha umutwe. Umudugudu w'i Prague uterwa n'akaga. Abenshi mu baturage babigereka kuri Huse, ndetse basaba ko yashyikirizwa ubutegetsi bw'i Roma ngo abiryozwe. Kugira ngo acubye ubwo burakari, umugorozi abaca mu myanya y'intoki, abayigiriye kwibera ku murenge avukamo. Yandikira inshuti ze asize i Prague arababwira ati, ntimubabazwe n'uko nabasize, nakurikije urugero Yesu Kristo yadusigiye kugira ngo ne guha abagizi ba nabi umwanya wo gukora ibibaciraho iteka, kandi ne guteza akaga abubaha Imana ngo bashorwe mu karengane. Nabaye mbavuyemo kubwo gutinya ko abapadiri bafite umutima mubisha bakomeza kurwanya ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana murimo, kuko sinabavuyemo kugira ngo ngambanire ukuri nemera, kandi niteguye no kugupfira. Huse ntiyahagarika ibikorwa bye, agenderera uturere tumukikije, yigisha imbaga y'abantu bamusangaga bafite inyota yo kumenya ukuri. Uko niko ibyemezo abayobozi b'i Roma bafataga byo gukoma mu nkokora ivugabutumwa, ahubwo byatangaga amahirwe yo kuryamamaza birushijeho, kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira. Muri ibyo bihe Huse yari mu majune, urugamba rukomeye rwari mu mutima we. Kwerekana imico mibi n'amakosa y'abayobozi b'idini ntibyasobanuraga ko atemera ubushobozi bw'itorero. Yari akemera rwose ko papa ari nyir'ubutungane, ahagarariye Imana ku isi, kandi ko itorero ry'i Roma ari ryo ry'ukuri. Ariko ijwi ry'itorero, nk'uko yari yarabyigishijwe, yemeraga ko ari ryo jwi ry'Imana. Ati, byashoboka bite se ko mu gihe akiri umwubaha Imana yiyumvamo nanone ikimuhatira kunenga itorero no kutaryubaha? Byashoboka bite kugomera ubutegetsi bwa nyir'ubutungane? Nyuma za kwibuka ko no mu bihe bya Kristo abatambyi bari barataye umurongo noneho ati intangarugero y'ukuri ni ijambo ry'Imana. Iryo hame ni ryo shingiro ry'ubuhakanyi ubuprotestanti. Iyo rishingiweho by'ukuri risenya rihereye hasi iby'ubupapa bwubakiyeho. Nyuma y'igihe runaka hamaze kubaho ituze i Prague, husagaruka muri kiliziya y'i Betelehemu kugira ngo arwanirire ubwisanzure mu ivugabutumwa. Abo yarwanaga nabo bari indakoreka bafite ububasha bukomeye, ariko abaturage baherera mu ruhande rwe. Umwamikazi n'ibikomangoma bari mu nshuti ze zikomeye. Ubugororoke bw'imico ye, kuba intangarugero mu myifatire no kuvugisha ukuri, byari imbaraga ikomeye yamubashishaga kurwanirira ibyo yizera kandi bikamuhesha kwiringirwa no kubaho. Ubwiza bw'inyigisho ze, imbaraga zazivagamo, ubuzima butunganye yabagaho, abantu benshi babigereranyaga n'inyigisho zidafashije z'urucantege zigishwaga n'abapadiri bakundaga iby'isi no kwiyandarika, bigatuma benshi bahitamo kujya mu ruhande rwe. Kugeza icyo gihe, Huse niwe wakoraga wenyine. Nyuma noneho Yoramu, mu gihe yari amaze mu Bwongereza, yanyuzwe n'inyigisho za Wycliffe, nawe yiyemeza kujya mu ruhande rw'ubugorozi. Bombi bagombaga gufatanya ubwo buzima kandi bagafatanya no kwemera gupfa. Kubwo kugira impano yo kuvuga kandi akagira ubumenyi bwinshi, Yoramu yari umubwiriza w'akataraboneka kurusha bagenzi be bombi, ariko mu mico myiza iranga imbaraga iva mu ijambo ry'Imana, Huse yarabarutaga. Ubwo bushobozi bwe no gutuza byafashaga mugenzi we Yoramu kwigengesera, kuko yari afite umutima wicisha bugufi akemera gukurikiza inama ze. Nanone gukorera hamwe kwabo byatumye umurimo w'ubugorozi wihuta bwangu ukwira hose. Abo bantu batoranijwe bamurikirwa n'umucyo w'Imana ibereka amakosa menshi y'ubuyobozi bw'i Roma, ariko ntibahawe umucyo wose wagombaga guhabwa ab'isi. Imana yakoresheje abo bagaragu bayo bombi ngo ikure abantu mu mwijima wa kiromani. Bagombaga rero guhura n'inzitizi zikomeye, nicyo cyatumye Imana ibayobora buhoro buhoro intambwe ku yindi ikurikije imbaraga zabo. Iyo bajya guhabwa umucyo w'ukuri kose mu mwanya umwe, bajyaga gutinya. Umucyo w'ubwiza wajyaga kuba mwinshi nk'izuba ry'amanywa ku bantu bamaze igihe kirekire mu mwijima. Nicyo cyatumye Umukiza ahishurira buhoro buhoro abagorozi akurikije umwiteguro n'ubwuzu abantu bari bafitiye kwakira ukuri. Uko imyaka ihita indi gataha, niko abagorozi b'Imana bagombaga gusimburana kugira ngo berekeze abantu mu nzira y'ubugorozi. Gucikamo ibice mu itorero niko byiyongeraga. Abapapa batatu barwaniraga ubutegetsi n'icyubahiro cy'ikirenga, ayo makimbirana atuma ubwicanyi n'umwuka mubi bigwira mu bakristo. Buri wese yaharaniraga gutunga intwaro n'abasirikare bamurwanira. Amafaranga yari ngombwa kugira ngo izo ntwaro n'abasirikare biboneke, bituma umurimo wose ukenewe, inyungu yose no guhabwa imigisha bitangirwa ikiguzi. Abajyanama bakuru n'abato bihutiraga kwigana abayobozi babo, bityo bahinduka abasirikare n'abagurisha ibyera. Huse ntiyacitse intege mu mugambi wo kurwanya amarorerwa yakorwaga mu izina ry'itorero. Nuko abakristo bajya mu ruhande rwe batunga urutoki kumugaragara abayobozi b'idini ko aribo ba nyirabayazana b'ubuhanya n'ubukene byibasiye abakristo. Nanone umudugudu w'i Prague wasaga n'uwiteguriye intambara mvusha amaraso. Nk'uko byabaye mu bihe bya kera, umugaragu w'Imana abwirwa ngo mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli, umudugudu wongera gusakirana n'ibibazo biba ngombwa ko Huse abasubiye ku ivuko. Ibibwirizwa by'agahano yakundaga cyane yari yarigishije mu kiliziya cy'i Betelehemu byari byaribagiranye. Yagombaga kubuvugira ahantu hagari kurutaho, akabubwira abakristo bose mbere y'uko avutswe ubuzima bwe nk'intangarugero y'ubukristo. Kugira ngo amakimbirane yari yarayogoje uburayi ashire, inteko rusange iratumirwa mu mudugudu wa Constance bikurikije icyifuzo cy'umwami w'abami Sigismund, gitumizwa n'umwe mu bapapa batatu, Yohani wa 13. Igitekerezo cyo gutumiza iyo nama nticyashimishije rwose Papa Yohani, wari ufite ubuzima buruhije na politike mbi bidashobora kwihanganira gukosorwa n'abantu batakigira umuco mbonera nubwo baba abanyadini b'icyo gihe. Icyakora ntiyatinyutse kurwanya icyifuzo cy'umwami w'abami Sigismund. Umugambi w'ingenzi w'iyo nama wari uwo guhagarika amacakubiri mu itorero no kurandura inyigisho z'ubuyobe. Abari bahanganye na Papa bombi baratumizwa, ndetse n'uwabibye inyigisho z'ubugorozi Yohana Huse. Abo bapapa bombi batinya kwiyizira ubwabo kuko batari bizeye umutekano wabo bohereza ababahagararira. Papa Yohani nubwo ariwe byagaragaraga ko yatumiye inama, yaje afitiye umwami w'abami ibitekerezo bindi kuko yakekaga ko afite ibanga ryo kumukuraho, kandi atinya ko amubaza ibikorwa yakoze bitesha agaciro ubupapa n'ubwicanyi yakoze. Icyakora yinjirana icyubahiro cyinshi mu mudugudu aherekejwe n'abakaridinari, abepiskopi n'abapadiri n'imbaga y'abantu benshi bamugaragiye. Abayobozi bose b'itorero, aboroheje n'abakomeye bo mu mudugudu n'imbaga y'abantu bamubanzirizaga imbere. Ku mutwe we yambaye ikamba ry'izahabu ryambarwa gusa n'abategetsi bane bo mu mudugudu. Imbere ye bagendanaga igitambo cya Ukaristiya. Icyarushaga ibindi byose ni imyambaro ya gikungu abakaridinari n'abamugaragiye bari bambaye. Ubwo icyo gihe undi mugenzi yari mu nzira za i Constance. Huse yari azi neza akaga kamutegereje. Yari yasize asezeye inshuti ze nk'aho atazongera kubonana nabo. Nuko afata urugendo nk'ugiye kwicwa. Nubwo yari afite urwandiko rw'inzira rwatanzwe n'umwami w'i Boheme, kandi muri urwo rugendo agahabwa urundi rwandiko yohererejwe n'umwami w'abami Sigismond, yakoze imyiteguro yose nk'ubona ko bishoboka kubura ubuzima. Mu rwandiko yandikiye inshuti ze z'i Prague yagize ati: "Bavandimwe banjye nkunda, ndagiye kuko natumiwe n'umwami ngo njye guhangana n'abanzi banjye banyifuriza kutabaho. Nishyize mu maboko y'Imana ishobora byose n'umukiza wanjye. Ndiringira ndashidikanya ko amasengesho yanyu azumvirwa, Imana ikampa ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo nshobore guhangana nabo, kandi ko inyuzuza umwuka wayo wera ngo ankomereze mu kuri kwe, nshobore kugira imbaraga zo gutsinda ibigeragezo, inzu y'imbohe ndetse bibaye ngombwa n'urupfu rw'agashinyaguro." Yesu Kristo yababarijwe ibiremwa muntu akunda cyane. Ntidukwiriye gutangazwa rero n'uko inzira yanyuzemo ariyo natwe tugomba kunyuramo, twihanganira ibitugeraho byose kugira ngo tubone agakiza. We ni Imana, twe turi ibiremwa bye. Ni Umukiza, twe turi abagaragu be. Ni Umwami w'isi, twe turi indushyi z'ibiremwa bipfa. Nyamara dore yarababajwe. Ni kuki twe tutagomba kubabazwa noneho, cyane cyane iyo uwo mubabaro ugendereye kudutunganya? Nizo mpamvu bakundwa, niba ari urupfu rwanjye rugomba kugira icyo rwongera ku cyubahiro cye, munsabire rubanguke kandi amasengesho yanyu ampeshe imbaraga zo kwihanganira imibabaro nshikamye. Ariko nibiba ngombwa ko mbagarukamo, munsabire ngo nshobore kugaruka nta kinegu, ni ukuvuga ngo ngaruke ntagize ubuhemu na buto, nubwo bwaba inyuguti imwe ku kuri k'ubutumwa bwiza, kugira ngo nsigire abavandimwe banjye urugero rutunganye bakwiriye gukurikiza. Ahari birashoboka ko mutazongera kunshiryera i Prague, ariko biramutse bibaye kubw'ubushake bw'Imana ishobora byose kugaruka muri mwe, mureke dutere intambwe irushijeho gukomera mu rukundo no gusobanukirwa amategeko. Mu rundi rwandiko yandikiye umupadiri wahindutse nawe umwigishwa w'ubutumwa bwiza, Huse yamubwiranye ubwenge no kwicisha bugufi by'amakosa ye, yirega ko kwambara ikanzu y'igiciro cyinshi bimuremereza kandi ko yapfushije igihe kinini ubusa mu bidafite akamaro. Yongera kuri iyo mvugo ikora ku mutima ati: "Ndasaba ngo ubwiza bw'Imana no kwerekeza abantu kugakiza byuzuye ibitekerezo byanyu bisimbure kurangamira inyungu n'ibyubahiro by'isi. Mwitondere kurimbisha ubwiza bw'inzu kuruta ubwiza bwo mu mutima. Ikiruta byose ni ukwitondera inyubako y'iby'umwuka. Jya ubinyangamugayo kandi wicishe bugufi, ukunda abakene, wirinde kwaye umutungo wawe mu byo kwinezeza. Uramutse utisubiyeho ugakomeza mu bidafite akamaro, ndatinya kutabura kubihanirwa cyane, kuko nanjye byambaho. Nzi neza ko usobanukiwe n'ibyo nigisha kandi wemeye ibyo nakubwiraga kuva mu bwana. Nizo mpamvu ntavunika nkubwira byinshi birenze ibyo. Ariko ndakwinginze kubwa imbabazi z'Imana kutanyigana ngo ugwe mu bupfayongo nagiye ngwamo." Inyuma ku ibahasha yongeraho ati: "Ndakwinginze nshuti yanjye, ntuzigere ubura kwita ku gaciro k'iyi barua kugeza igihe uzumva ko nashizemo umwuka." Mu rugendo rwe, Huse yagiye ahura n'ibimenyetso byo kwamamara ku nyigisho ze n'ubwuzu abazigejejweho bazakiranye. Imbaga y'abantu benshi bazaga kumusanganirana urugwiro, kandi mu tuyira tw'imidugudu imwe yagombaga guherekezwa n'abamurinda. Inama y'abepiskopi yerekana neza mu mizo ya mbere y'urubanza politike bagenderaho. Huse kugeza icyo gihe yari afite umudendezo. Kubwo urwandiko rw'inzira yahawe n'umwami w'abami, papa nawe yari yongeyeho amagambo y'ubwishingizi bwo kumurinda. Nyamara nubwo papa yavuze ibyo akanabisubiramo, hashize agahe gato gusa itegeko riva kwa papa no kubyegera bye bamujugunya mu kazu k'imbohe kabi cyane. Icyo gikorwa kibi papa yakoze ntacyo cyamumariye, kuko nyuma y'igihe gito nawe yafashwe agafungirwa muri iyo nzu y'imbohe. Yajyanywe imbere y'inama nkuru y'abepiskopi ashinjwa ibyaha by'agahomamunwa bigeretse ku bwicanyi, kugurisha ibyera, ubusambanyi n'ibindi, urutonde rw'ibyaha bitarondoreka nk'uko byavuzwe n'inama ubwayo. Yamburwa ikamba ry'ubupapa, ajugunywa mu nzu y'imbohe. Abamurwanyaga nabo baranyagwa, hatorwa papa mushya. Nubwo papa yaregwaga ibicumuro birenze ibyo Huse yaregwaga n'abapadiri byerekeye ubugorozi, iyo nama yanyaze papa ntiyabuze gukomeza kwirengagiza kugira ngo isohoze umugambi wo kwica umugorozi. Igikorwa cyo gushyira Huse mu nzu y'imbohe kibabaza benshi Boheme. Ibikomangoma n'ibyegera by'umwami byoherereza inama y'abepiskopi urwandiko rwerekana ko batabyishimiye na mba, ahubwo ko barakajwe n'ako gasuzuguro. Umwami w'abami n'ubundi wari wabyemeye atabyishimiye ahagarika ibikorwa byose bimukurikiranye. Ariko abanzi b'umugorozi bari buzuye umutima w'ubucakura n'ishyaka ry'ubugome, batangirira kugutaka umwami w'abami, bamushimira ubushobozi agira n'ishyaka ry'ibyiza afitiye itorero, bakomeza kumuryoshya mu magambo bamwereka impamvu atagomba kwibanda ku ijambo rishyigikira umuhakanyi kandi ko inama y'abepiskopi ari ifite ijambo rya nyuma. Nguko uko bageze ku cyo bashakaga. Amaze gucogozwa n'uburwayi no kuba mu nzu y'imbohe kubera kuba ahantu hakonje mu kumba k'ibohero, byamuteye uburwayi bubabaje bwari hafi yo kumuhitana. Biba ngombwa ko Huse yitaba inama y'abepiskopi. Ubwo yaraziritswe iminyururu, bamuzana imbere y'umwami w'abami wari werekanye icyubahiro cye igihe yamuheshaga urwandiko rumuhesha kutagira umuhungabanya. Mu gihe kirekire cyo kumucira urubanza, ntiyigeze atatira kwizera kwe, ashikama ku kuri yizera imbere y'abayobozi b'idini n'abategetsi bose bateraniye hamwe, yerekana ko atemera rwose imyitwarire mibi y'inzego z'ubutegetsi bw'i Roma. Mu gihe bamusabaga guhitamo kimwe, guhakana inyigisho ze akazireka cyangwa urupfu, ahitamo urupfu rw'abahorwa kwemera kwabo. Ubuntu bw'Imana bwari kumwe nawe. Ibyumweru byinshi yamaze mu kababaro mbere yo gucirwa urubanza ruheruka, yari afite amahoro mvajuru mu mutima. Nanditse uru rwandiko, niko yabwiye inshuti, ndi mu nzu y'imbohe aho amaboko aboshywe n'iminyururu, ntegereje gucirwa urubanza rwo gupfa. Kubwo gufashwa n'Imana, tuzahurira mu buzima buzaza bw'amahoro ahoraho dutegereje, nibwo muzasobanukirwa n'uko Imana yangiriye imbabazi n'uko yamfashije kankomeza mu bihe bikomeye by'ibigeragezo. Muri ako kababaro ko gufungwa, yahaboneye intsinzi yo kwizera, agaruka mu nzozi yajyaga agira, abona kiliziya ye iplage aho yigishirije ubutumwa bwiza, abona papa n'abapadiri bazimangatanya rwose ishusho ya Kristo yari yaracoye ku nkuta. Ibyo biramubabaza cyane, ariko umunsi ukurikiyeho umunezero wongera kumuzamo, abonye abahanga mu byo gucora bongera gusibura iyo shusho ari benshi kandi bashyiramo amarangi meza arushijeho kuyigaragaza neza. Abona umurimo urangiye. Abo bacozi babwira abantu babazengurutse bati, ngaho abepiskopi n'abapadiri nibongere bagerageze gusiba aya mashusho. Ubwo umugorozi yageragezaga gusobanura izo nzozi, yagize ati, ndiringira ko ubuzima bwa Kristo nigishirije mu ijambo rye i Betelehemu mbikuye ku mutima, kandi abanzi be bakaba baragerageje uko bashoboye ngo bazimangatanye izo nyigisho, ndiringira ko ubwo buzima buzarushaho kumenyekana nyuma bwigishijwe n'abandusha kuvuga. Ku nshuro iheruka, Huse azanwa mu rukiko. Hari ikoraniro rinini ry'abantu, umwami w'abami, ibikomangoma, abajyanama ibwami, abakaridinari, abepiskopi, abapadiri n'imbaga y'abantu batabarika baje kumva iby'uwo munsi. Ku mugabane w'abari abakristu, abantu bari bahuruye baje kuba intangabagabo z'uwo muntu wa mbere ugiye kuba igitambo cyajyaga kuba intandaro y'intambara ikomeye y'umudendezo w'imyizerere. Mu gihe yahamagariwe kuvuga icyemezo cye giheruka, Husaberurira rwose ko ativuguruza, maze ahanga ijisho rye rikaze umuyobozi w'itorero wanyuranyije n'ijambo rye, amubwira ko kuba yitabye inama ari kubw'ubushake bwe, kubwo gutinya rubanda k'umwami w'abami wicaye aha. Abantu bumvise iryo jambo berekeza amaso yabo ku mwami w'abami, nuko Sigismund yijima mu maso kubw'uburakari. Iteka ryo gupfa rihera ko ricibwa, umuhango wo gutangira kumukuraho icyubahiro uratangira. Abepiskopi bambika imbohe yabo imyambaro y'abepiskopi, mu gihe bamwambitse iyo kanzu aravuga ati, Umukiza bamwambitse ikanzu yera igihe Herode yamuzanaga kwa Pilato kugira ngo babone uko bamukoza isoni bamutuka. Ubwo bamwingingiraga kwisubiraho, asubizanya ijwi rirenga yerekeje amaso muri rubanda ati, nyuma y'ibyo nahangara nte kwerekeza amaso yanjye mu ijuru? Nakwerekeza amaso yanjye he imbere y'imbaga y'abantu nigishije ukuri k'ubutumwa bwa Kristo? Ntibishoboka. Biragatsindwa ko navugwa kuba narahisemo gukiza uyu mubiri upfa ngo mbirutishe agakiza kazahoraho. Batangira kumwambura imyambaro umwe umwe, buri mwepiskopi amuvugiraho imivumo uko arangije umugabane w'icyo gikorwa. Ibyo birangiye, bamwambika ikamba ku mutwe ricoyeho abadayimoni bateye ishozi n'inyandiko ngo uwayobye. Niko kuvuga ati, mfite umunezero mwinshi kubwo kwambikwa iri kamba ry'urukozasoni kubw'urukundo ngukunda, Mukiza Yesu. Wambitswe ikamba ry'amahwa kubwanjye. Igihe yari amaze kwambikwa, abo banyadini bamutongera kuba umurage wa Satani. Huse yerekeza amaso ye mu ijuru aravuga ati, "Nishyize mu maboko yawe, mukiza Yesu, kuko ari wowe wancunguye." Nuko ashyikirizwa inzego z'ubutegetsi kugira ngo zirangize urubanza. Abantu benshi baramukurikira. Abantu amagana bafite intwaro, abapadiri n'abepiskopi bambaye imyambaro y'igiciro cyinshi n'abaturage b'i Constance. Ubwo yari amaze guhambirwa ku giti cy'urupfu bategereje ifirimbi ya nyuma, Husi yongeye kubazwa ko aramutse yemeye amakosa ye yakiza ubuzima bwe. Avugana ijwi rirenga ati, "Nta Nzimana aho umugabo ko ntigeze nandika cyangwa ngo nigishe ibyo abanyabinyoma bandega. Ibyo navuze, ibitabo nanditse, byose nabikoze mfite umugambi umwe gusa wo gukura abantu mu bubata bw'icyaha. Nizo mpamvu niteguye gushyiraho umukono na wino y'amaraso yanjye, kandi mfite umunezero ku kuri nigishije, nanditse, kandi nagejeje ku bantu." Mu gihe yatwikwaga, atangira kuririmba ati, "Yesu mwana w'Imana ihoraho, ngirira impuhwe." Kandi arakomeza kugeza ubwo ijwi rye ryacwekereye burundu. Abamurebaga n'abanzi be bose batangazwa n'ubutwari bwe bukomeye. Umwanditsi umwe w'itorero gaturika yanditse ibya Huse na Yoramu nawe wapfuye nyuma y'igihe gito ati, "Bombi berekanye umutima utuje cyane igihe cyo kurangiza ubuzima bwabo. Basaga n'abitegura ubukwe igihe biteguraga kwicwa. Ntibigeze baniha cyangwa ngo bivovote. Igihe ibishashi by'umuriro byabatwikaga, bateraga indirimbo kugeza igihe ubukana bw'umuriro buboniga ijwi. Igihe umubiri wa Huse wari umaze gushya burundu, ivu rye n'ubutaka bw'aho yari ahagaze byarayowe bijugunywa mu ruzi Rine, bitembanwa n'umuvu w'amazi." Abamwishe bibwiraga ko bazimangatanyije inyigisho ze burundu. Ntibatekereje ko iryo vu n'ubutaka byatembanywe uwo munsi n'amazi yo mu nyanja byabaye nk'imbuto ibibwe ku isi yose, imbuto yagiye kwerera mu bihugu batazi, amatunda atagira ingano y'abahamya b'ukuri k'ubutumwa bwiza. Ijwi ryumvikaniye mu rukiko i Constance ryakomeje kurangira ntiryahwema mu bitekerezo by'abantu igihe cy'imyaka ibinyejana byinshi byakurikiyeho. Urugero yatanze rwo kwizera gushikamye rwagombaga gukomeza abazamukurikira benshi bakaba indahemuka ku kuri bamenye mu bihe byo kubabazwa n'akarengane kugeza ku gupfa. Urupfu Huse yishwe rweretse isi yose ubugome bwari mu bayobozi b'i Roma, bityo abanzi b'ukuri bamamaza bitagendereye ukuri barwanya ndetse bashaka kukurandura. Aho gutwikira abantu i Constance naho haravuka. Undi muntu yahagurukiye guharanira ukuri, Yoramu amaze gusezera Huse igihe yari agiye kwitaba urukiko, yamwingingiye kugira ubutwari no kwemera kwitanga, yongeraho ko nahagirira akaga yiteguye guhagurukira kumufasha. Amaze kumva ko yashyizwe mu nzu y'imbohe, uwo mwigishwa w'indahemuka atangira kwitegura gusohoza isezerano. Ahera ko afata inzira imuganisha i Constance aherekejwe n'umuntu umwe gusa kandi adafite urwandiko rw'inzira. Ageze muri uwo mudugudu nibwo yamenye ko yiroshye mu kaga ko kubaja aho hantu kandi adafite ubushobozi bwo kugira icyo amarira Huse. Ahera ko ahunga umujyi. Mu gihe yahungaga aza gufatwa n'abasirikare, bamuboha amaboko n'iminyururu baramugarura. Inshuro ya mbere ubwo bamuzanaga mu rukiko agitangira kugerageza kwisobanura, urusaku rw'abantu ruramuzibya bavuga ngo natwikwe. Bamujugunya muri kashubwo aboshywe mu buryo bumubabaza cyane, atungwa n'umugati n'amazi gusa. Ingaruka z'uwo mubabaro zo gufungwa gutyo, Yoramu ararwara. Hashize amezi make, abanzi be batangira gutinya ko yapfa, bagerageza kumworohereza bituma amara mu nzu y'imbohe umwaka byibura. Urupfu rwa Huse ntirwatumye ubupapa bugera ku byo bari biteze kugeraho. Kumugirira nabi birengagije urwandiko rwo kumushingana bari baramuhaye byateye kwivumbagatanya kw'abantu, bituma inama y'abepiskopi yisubiraho ibona ko byaba byiza kudatwika Yoramu, ahubwo bakwiriye kumuhatira kwisubiraho akareka inzira arimo. Nuko bamuzana imbere y'iteraniro bamuhitishamo kwisubiraho cyangwa gutwikwa. Mu itangira ry'ifungwa rye yajyaga guhitamo gupfa aho gukomeza kubabazwa. Ariko ubwo yari atentebutse, arwaye umubiri n'intekerezo, atagifite inshuti, akibuka urupfu rwa Huse, bituma ubutwari bwa Yoramu butentebuka, yemera gusaba imbabazi. Yemera ko urubanza Wycliffe na Huse baciriwe ari urw'ukuri, uretse ibyerekeranye n'ubutungane bw'ukuri bigishije. Mu gukora ibyo, Yoramu yifuzaga kugera ku mahoro y'umutima kandi akitaza urwari rumutegereje. Ariko mu gihe bari bamugaruye mu nzu y'imbohe, aza kongera kwibaza neza ibyo yakoze. Yibaza iby'ubutwari n'umurava wa Huse, abigereranye n'ubupfapfa yagize bwo kuva ku izima, asanga yatatiye ukuri. Mbere yo kwisubiraho yari afite amahoro mu mutima no mu gihe yari mu kaga babazwa. Ariko nyuma yiyumvisemo ko ari mu mwijima umutandukanya n'ubwishingizi mvajuru. nuko aza kumenya ko azongera kubazwa nanone ibyo kwisubiraho kwe mbere yo kwiyunga n'abayobozi ba Roma. Abona yaragiye kwiroha mu rwobo rubi, yaragiye kwitandukanya n'umwigisha we ku isi, kandi akaba yitandukanije nanone n'umwigisha mukuru wamubabarijwe, akemera n'urupfu rwo ku musaraba kubera gutinya ububabare bw'igihe gito. Niko guhita afata icyemezo cyo kutazihakana umukiza we namba. Ntibyatinze aza kongera guhamagarwa n'urukiko. Imvugo ye yo kwisubiraho ntabwo yari yanyuze abacamanza, kuko bari inkoramaraso bakaba bari bagifite uburakari kubw'urupfu rwa Huse, bashakaga kubona n'abandi bica nka we. Nuko rero Yoramu ntiyajyaga kubikira, keretse atsembye agahakana burundu ukuri yemeraga. Nyamara ubwo yari yamaze kwiyemeza gushikama ku kwizera kwe no kugera ikirenge mu cya Huse watwitswe. Imvugo yari yavuze yo kwisubiraho arayireka, yibona nk'umuntu witeguye gupfa. Niko gusaba abacamanza uruhusa rwo kwiregura, kuko yatinyaga ingaruka z'amagambo ye. Yumvaga ko agomba kwemeza cyangwa agahakana ukuri kw'ibyo yaregwaga. Atangira barega ubugome butangaje bamugiriye, agira ati: mwamfungiye mu kashe iminsi 340 mu myanda, ahantu hanuka kandi munyima ibyangombwa byose byo kubaho. Mwumvira abanzi banjye, abantu bapfa, naho njye munyima amatwi. Niba mwiyiziho kuba abanyabwenge mukaba muvuga kandi ko muri umucyo w'isi, mwirinde kwica ubutabera. Naho njye ndi umuntu woroheje upfa, ubuzima bwanjye ni ikintu cyoroshye rwose. Mu gihe rero mbasaba kwirinda guca urubanza rudatunganye, simbivuga ku bwanjye cyane, ahubwo ni ku bwanyu kurutaho. Amaherezo icyifuzo cye aracyemererwa. Mbere yo kuvuga, apfukama imbere y'urukiko arasenga, asaba ko Umwuka Wera muyobora mu magambo ye, ngo hatagira irimuva mu kanwa rinyuranye n'ukuri cyangwa ryababaza umwigisha. Kubwe amasezerano Imana yasezeraniye abigishwa be ba mbere asohora uwo munsi: bazabashyira abatware n'abami b'abampora, muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibabagambanira, ntimuzahagarika umutima w'icyo muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Umwuka wa So uzabavugisha. Amagambo ya Yoramu atangaza abamwumva ndetse n'abanzi be. Yari amaze umwaka afungiye muri kasho, adashobora gusoma, adashobora kureba, aribwa umubiri bimubabaje kandi atotezwa ubudahwema. Ariko icyabatangaje, ibitekerezo bye yabivuze nta shiti, mu buryo bwumvikana kandi mu magambo akomeye nk'uwagize igihe gihagije cyo kuyategura. Atangira kwibutsa abamwumvaga urutonde rw'abera baciriwe urwa kibera, bakicwa n'abacamanza bazira karengane. Uko ibihe byagiye biha ibindi, hagiye haboneka abantu bitangira gukosora no kugarura umutimanama mu bantu, ariko bagiye baregwa bagacirwa urwo gupfa. Ariko byashyira kera bagasanga barabarenganije, kandi ko abo bantu ibyo bavugaga byari ukuri, bakwiriye kubyubahirwa. Abibutsa Kristo ubwe waciriwe urw'ubugome n'urukiko mvushamaraso. Mu magambo yo kwisubiraho yari yavuze mbere ko yemera ubutabera bwagiriwe Huse, noneho bisabira imbabazi ko yibeshye, ahubwo yerekana karengane n'ubutungane bw'uwahowe ibyo yemera Huse, ati: namumenye kuva akiri umwana, yari umuntu w'imbonera, utunganye, inyangamugayo, ariko yaciriweho iteka ryo gupfa kandi arengana. Nanjye niteguye gupfa, sinzasubira inyuma ngo ntinye imva nacukuriwe n'abanzi banjye, bazaba abagabo bo guhamya ibikorwa byabo bibi bakoze, bakazabibazwa n'Imana ikomeye idashobora guhendwa. Amagambo ya Yoramu yabacumise imitima. Mu giterane Yoramu yari afite abantu bari mu ruhande rwe bashakaga kumukiza. Amaze gusubizwa mu nzu y'imbohe, yaje gusurwa n'abakomeye benshi bo mu itorero, bamwingingira kwisubiraho akemera iby'urukiko. Bamwereka ahazaza heza cyane niba yemeye kureka ibimutandukanya na Roma. Ariko nk'uko umwigisha we yari ameze, iyo bamubwiraga iby'icyubahiro cy'isi, Yoramu ntiyakomaga. Nyuma y'igihe gito acirwa urubanza rwo gupfa, ashorerwa aho Yohani Husi yatambiye ubuzima bwe. Mu gihe yajyanwagayo, yagendaga aririmba, mu maso ye harabagirana umunezero n'amahoro. Yari ahanze amaso ye kuri Kristo, kandi kubwe urupfu rwari rutagifite ikimutera ubwoba. Mu gihe byose byari birangiye, nk'uko wakongezaga umuriro yari inyuma ye ngo atamubona mu maso, Yoramu arataka ati: ihute, ihute, jya imbere ukongeze vuba umuriro, iyo njya kuwutinya simba nemeye kuza hano. Amagambo aheruka yavuze mu gihe ibishashi by'umuriro byamutwikaga yari isengesho, ati: Mukiza, Data ushobora byose. Ataka cyane mu rurimi rw'Iboheme ati: ngirira imbabazi, umbabarire ibyaha byanjye, kuko nzi neza ko nkunda ukuri. Ijwi rye rigera ubwo ricwekera, ariko iminwa yikomeza kunyeganyega avuga iryo sengesho. ubwo umuriro wari umaze kurangiza igikorwa cyawo, ivu ry'uwo muziranenge rirarundwarundwa nk'iryahuse rijugunywa mu ruzi rwa Rine. Nuko abanzi b'ukuri banezezwa n'uko baranduye ubuyobe bw'ahuse. Nyamara ahubwo nibwo bari barushijeho kubyamamaza no hirya y'i Boheme mu bakristo bose. Abantu bamaze kumva iby'urupfu rw'ahuse byateye agahinda abatuye i Boheme bose, bahita babona ko azize uburiganya n'ubugambanyi by'abapadiri n'umwami w'abami. Bahera ko biyemeza ko Huse yazize akarengane bamwiciye ubushake, bituma bikomereza kwiga inyigisho ze kurusha mbere. Inyandiko za Wycliffe zashoboye kurindwa ntizitwikwe zirasomwa, maze ibice bimwe bya Bibiliya bashoboraga kubona babigereranya n'izo nyandiko, bituma inyigisho za Huse zakirwa na benshi muri rusange. Nyuma y'imyaka mike y'urupfu rwa Huse, umugabane munini w'abaturage b'i Boheme wari wamaze kwemera inyigisho ze. Abishe Huse ntibagize amahwemo mu gihe inyigisho ze zakirwaga. Papa n'umwami w'abami bunga ubumwe ngo bahagarika abayoboke be. Ingabo za Sigismund wari umukuru w'igihugu kimwe mu bihugu bigari by'i Burayi zitera Boheme, ariko bohererezwa umurengezi. Ziska waje kuba impumyi nyuma y'igihe gito cy'intambara, ariko akaba yari umwe mu basirikare bakuru b'intwari mu gihe cye, niwe wategekaga i Boheme. Kubwo kwiringira gutabarwa n'Imana n'ubutabera mu murimo wayo, ako gahugu gato gashobora kwihagararaho karwanya ingabo zikomeye zigateye. Umwami w'abamagerageza inshuro nyinshi kohereza izindi ngabo i Boheme, ariko zigatsindwa mu buryo bukojeje isoni. Abayoboke bahuse kuko biringiraga gukiranukira Imana mu byo bakora, ntibatinyaga urupfu kandi nta cyajyaga kubahangara. Imyaka runaka nyuma yo gutangira kw'intambara, intwari Ziska aratabaruka, aza gusimburwa na Prokope wari umusirikare mukuru w'umuhanga kandi uvugwaho ubutwari kumurusha. Abanzi ba Boheme babwiwe iby'urupfu rw'umusirikare w'impumyi ariko w'intwari, bibwira ko babonye akito ko gutsinda ibyari byarabananiye. Papa ategeka gufataniriza hamwe kurwanya abayoboke ba Huse, maze ingabo zikomeye cyane zongera gutera Boheme ariko ntizashobora gutsinda. Ubundi bufatanye bw'ingabo bwongera kubaho mu bihugu by'i Burayi. Bakorakoranya abantu, amafaranga n'intwaro z'intambara. Imbaga y'abantu benshi bitabira itegeko rya Papa, bazi ko iby'ubuyobe bw'i Boheme noneho burangiye, kuko izo ngabo zari ziringiye gutsinda zihera ko ziroha ku rugamba i Boheme. Abayoboke ba Huse ubwo bari biteguye kubarwanya. Bidatinze izo ngabo zombi zibona zihanganye, hagati yazo hari umugezi uzitandukanye. Izo ngabo zishyize hamwe zabarutaga ubwinshi cyane, ariko aho kugira ngo zijye mbere zirwanye ba Huse, zirahagarara maze bucece zirabatumbira. Uwo mwanya ubwoba butaha izo ngabo za Papa, ntibatinyuka gukura inkota, ahubwo bihutira guhunga kubw'urujijo n'ubwoba byabatashye. Abenshi mu bahungaga bicwa n'abahuse, barabakurikirana maze babasahura byinshi bigwa mu maboko y'ababanesheje urugamba rwakuye mu bukena b'i Boheme. Nyuma y'imyaka runaka himye umupapa mushya, ubundi bufatanye bw'ingabo bwongera kubaho nk'uko babigenje mbere. Bakorakoranya abantu, amafaranga n'intwaro byo mu bihugu byose by'i Burayi biyoboka Papa, basezeranira ibihembo bishimishije mu ijuru ku bazagwa muri iyo ntambara, abazayirokoka basezeranirwa ibyubahiro byinshi n'ubukungu bazakura ku rugamba. Umutwe munini w'ingabo uraremwa, abasirikare bambuka umupaka binjira i Boheme. Ingabo z'abayoboke ba Huse zisubira inyuma kugira ngo babareke binjire bose ku butaka bw'igihugu, kandi kugira ngo babizeze ko batsinze urugamba. Nyuma ingabo za Prokope zirahagarara zitegura kubasubiza inyuma. Uwo mutwe w'ingabo zifatanije zibona ikosa ryabo, niko gusubira mu nkambi kwitegura kurwana. Mu gihe bumvaga urusaku rw'ingabo barwana nazo rubasatiriye batarabona ingabo bwazo, bamarwa n'ubwoba bwinshi nk'uko babagenje mbere. Izo ngabo zitagira ingano zirasandara, zikwira imishwaro nk'aho zirukanwe n'imbaraga itagaragara. Ibikomangoma, abajenerali n'abasirikare boroheje bajugunya intwaro zabo, bakwira imihanda yose, basiga ubukungu bwabo ku rugamba. Intumwa nkuru ya Papa yari iyoboye icyo gitero igerageza y'ubusa kwegeranya ingabo ze zatashywe n'ubwoba kandi zatatanye. Nubwo yagerageje uko ashoboye, amaherezo nawe ubwo arahunga ajyanywe n'inkundura y'abahunga. Bageze ubwo batatana rwose, maze iminyago myinshi yongera kugwa mu maboko y'abaneshi. Ubwo bubaye inshuro ya kabiri, ingabo zikomeye z'i Burayi zigizwe n'intwari ku rugamba zamamaye, zateguye urugamba bihagije kandi zifite intwaro zikomeye, zihunga zitarakura inkota mu rwubati imbere y'abanzi babo kugeza icyo gihe bake kandi b'abanyantege nke. Aha niho hagaragarira imbaraga z'Imana. Dore abanzi babubaha Imana batewe n'ubwoba budasanzwe barahunga. Uwatsinze ingabo za Farawo mu nyanja itukura, wirukanye ingabo z'Abamidiyani imbere ya Gideyoni n'abagabo 300 gusa, wa wundi watsembye ingabo z'Abasiriya mu ijoro rimwe gusa, niwe nanone wakinze ukuboko atuma ingabo z'abanzi babo zitsindwa. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi ari nta mpamvu, kuko Imana yashandaje amagufwa y'uwagerageje ngo gutere wabakojeje isoni kuko Imana yabasuzuguye. Ibyo birangiye babonye ko gukoresha imbaraga ntacyo bishoboye kubagezaho, noneho bahindukirira inzira y'umubano w'uburyarya, bahana amasezerano ahesha abaturage b'Ibohe mu mudendezo wo gusenga, nyamara baba babashyize mu maboko y'ububasha bw'i Roma. Ababoheme batanze ingingo enye nk'ikigombero cy'umubano mwiza mu mahoro na Roma: kwigisha Bibiliya mu mudendezo, uburenganzira bw'itorero ku gufatanya kujya ku meza y'umwami bakarya umutsima na divayi, umuyobozi w'itorero agatandukana rwose n'imirimo y'ubutegetsi busanzwe, kandi mu gihe habayeho icyaha cyo kwica, ubutabera bukaba bumwe ku muyobozi w'itorero kimwe na rubanda. Abayobozi b'ingoma ya Papa baza kwemera izo ngingo zose uko arenye, ariko bemeza ko bagifite uburenganzira bwo kubisobanura no kwerekana icyo bigendereye nyakuri. Amasezerano yumvikanwaho atyo, Roma ikoresheje uburyo budafututse bw'ubuhendanyi ibigeze kuki itashoboye kugeraho ikoresheje imbaraga, kuko kubemeza guhabwa uburenganzira bwo gusobanura izo ngingo nka Bibiliya, Roma yari yihaye ububasha bwo kuzisobanura uko yishakiye. Umubare munini w'ababoheme babonye ko ayo masezerano agendereye kubabuza uburenganzira bwabo ntibayemera. Ibyo bibazanamo gucikamo ibice no kwitandukanya, ndetse n'imirwano yavushije amaraso. Muri iyo mirwano, igikomangoma Prokope ayigwamo, umudendezo w'ababoheme uzimangatana utyo ujyanye nawe. Sigismond wari waragambaniye Huse na Yoramu, abari uwo muyobozi wa Boheme, atitaye ku masezerano yari yaremeye yo guha umudendezo ababoheme, yongera ahubwo gushyigikira iby'ubupapa. Ariko uwo mwami w'abami ntacyo yungutse muri uko gushyigikira ibyo Roma ishaka. Mu gihe cy'imyaka 20 ubuzima bwe bwabaye ubwo kuruha n'ibyago. Ingabo ze zaratatanye, n'umutungo urayoyoka. Nyuma yaho amaze umwaka umwe gusa mu mahoro, nibwo apfuye asiga ubwami bwe bugererejwe n'intambara, abamusimbuye abaraga izina ribi. Akavuyo n'intambara birakomeza, imivu y'amaraso ikomeza gutemba. Ingabo z'inyamahanga zongera kwinjira muri Boheme, amacakubiri yari abarimo akomeza kumunga imbaraga z'igihugu. Abakomeje kuba indahemuka ku butumwa bwiza bicwa urw'akarengane. Abacikaga ku icumu bahungira mu mashyamba no mu misozi, abandi binjira mu myobo no mu buvumo. Ariko uko babonye akito, bagaterana, bagasoma ijambo ry'Imana, kandi bagafatanya gusenga. Kwizera kwabo n'ubutwari byarakomeraga iyo babaga bumvise ubutumwa mu ibanga, bakamenya ko no mu bindi bihugu hirya no hino hari abo bahwanije kwizera kandi bagukomeyeho. Bakomeza kwihangana biringiye ko ibihe byiza bizaza. Nyuma y'igihe runaka, akarengane karahagarara, bituma abakristu biyongera. Mu itangira ry'ikinyejana cya 16 muri Boheme hari hamaze kubakwa insengero nyinshi z'abakiriye inyigisho z'ubugorozi, inyigisho z'ubugorozi, inyigisho z'ubugorozi, inyigisho z'ubugorozi, inyigisho z'ubugorozi.